too much kurimoto.
DJ Toss, baby, I love you so much.
Aye, ladies and gentlemen,
anaito bimbaya, tuko na mfarume, bite msagasum.
A sound.
Wanagusema vibaya,
aya,
nila kupenda hivyo hivyo,
sawa.
Eti wewe malaya,
aya,
nila kupenda hivyo hivyo,
sawa.
Hata nikikuacha watapata nini? Wengi wameficha makucha so kama zamani. Mchumba unanikubali, hayo mengine ya nini? Ugali na kachumbali, nisili yetu ya ndani. Wengi wameficha makucha so kama zamani. Hata wakivimba ya vimba zaidi yao, vimba zaidi yao. Hata wakinuna ya nuna zaidi yao, nuna zaidi yao. Watu wale wale, tabia zile zile. Na tusiwakimbie, atujishikilie. Basi bembeae, bembeae, bembeae. Watu ni wale wale. Basi bembeae, bembeae, bembeae.
Oyo, unambiwa kama kawaida kama kawa. Anaitwa Bimbaya, tuko na mfarume. Bite msagasu, kwenye. Amekuchagua wewe, uwe wake wa milele. Siku zote uishi na wewe, sikae mbali na wewe. Pende unapompenda, na yeye atakupenda. Umefumaniwa kwake sawa, wala umkomo wibe mbaya, najikomoa mwenyewe. Anakupenda tu, anakujali, anakupenda tu baba. Jaza yeye alia sababu kupenda yeye, au jaza wewe alia sababu kume. Embe Bimbaya kafundishwa mama mama, kafundishwa kupenda lele, fundishwa kupeti peti.
Mchumba unanikubali, hayo mengine ya nini? Ugali na kachumbali, nisili yetu ya ndani. Wengi wameficha makucha so kama zamani. Watu wale wale, tabia zile zile. Na tusiwakimbie, atujishikilie. Basi bembeae, bembeae, bembeae. Watu ni wale wale. Basi bembeae, bembeae, bembeae. Hata shida zile zile, mpenzi bembeae. Maisha ni yale yale, oh baby bembeae. Aye, Kohelanga stand up. Wapi blaza chapa, salimia kochi mani. The ugly boy baddest kabisa, official ngumba, sewa ganji, we shaki sabu. Haya marini cheza, cheza, ana mkamba cheza, cheza, na mtibila cheza, cheza, haya kidatu cheza, cheza, na ifakala cheza, cheza, haya lupiro cheza, cheza, na mtibila cheza, cheza. We joka la kijani,
unambiwa kama kawaida kama kawa. Welaba, unasikia joto vua shati. Kama unasikia joto vua shati. Kama unasikia joto vua shati.
Uncle Koba,
kama unasikia joto vua shati.
We singe mwambi tuwezole mtu wa Mungu, vua shati. Wapi jea losto,